Mazimidundo.com.
Mimi Mars Sugar Queen. Shani toa nuksi, kulala malala makisa penzi la nikoroga. Wendo mganguzi, ulionipa matibabu na ule utamu kuloga. Idusi wa vimbe kiukweli kweli, vijiso vyao visiona haya. Wivu wa zonge wenye kejeli, waficha nyeti kwa vijibwaya. Bendera ya fata upepo, nilichotaka kisha timia. Tunasubiri kuiona pepo, kwa vile daka tojono kia. Nenda salama, wasalimie habi mada wabobu wenye bleachi. Mweza kuna mpanyama, haichomia na ile takama ikiwa mbichi. Akintomasa, akinshika mpole pole, mpole pole. Akinuna, akicheka mpole pole, mpole pole. Akintomasa, akinshika mpole pole, mpole pole. Akinuna, akicheka mpole pole. Acha niwe kinganganizi kwako, nigande kama ruba, mbona kwangu poa poa. Biwa kisiwa wezi mana watanipa dhoruba, akili wataiboa. Mtaka cha ufungu, sharti pinda mgongo na chini kuinama. Panya kizama kwa tundu, mloweshe na maji ya kitoka melowana. Umenishinda ujuzi we kweli gwiji, umenifunga kiuno bila mkwiji. Unanipa binono ndizi na soseji, unanifuta chozi, unanifariji. Ex nenda salama, wasalimie habi mada wabovu wenye bleachi. Mweza kuna mpanyama, haichomia na ile takama ikiwa mbichi. Akintomasa, akinshika mpole pole, mpole pole. Akinuna, akicheka mpole pole, mpole pole. Akintomasa, akinshika mpole pole, mpole pole. Akinuna, akicheka mpole pole, mpole pole. I say, no no, staki tena. In case you don't know, he strikes like Maradona, like Maradona. Ex nenda salama, wasalimie habi mada wabobu wenye bleachi. Mweza kuna mpanyama, haichomia na ile takama ikiwa bichi. Akintomasa, akinshika mpole pole, mpole pole. Akinuna, akicheka mpole pole, mpole pole. Akintomasa, akinshika mpole pole, mpole pole. Akinuna, akicheka mpole pole, mpole pole.
Take over the game. Jizimidundo.com.